pendo la dhati ninalipata kwako. Nende kwa nani? Ulinipenda hata ningali nigizani. Kama pendo la dhati ninalipata kwako. Nende kwa nani? Ulinipenda hata ningali nigizani. Ukukata hata pale nilipo kulimia. Ulinifuta uchungu, ukanifutia majina yote, ukaniita mwanao. Ukukata hata pale nilipo kulimia. Ulinifuta uchungu, ukanifutia majina yote, ukaniita mwanao. Hakuna mwenye pendo kama wako, aweza itoa uhai wake ili afe kwa ajili ya mwingine. Hakuna aga hakuna mwenye pendo kama wako, aweza itoa uhai wake ili afe kwa ajili ya mwingine. Hakuna aga
You are my beautifier, beautifier. You are my beautifier, you make me shine, shine. You are my beautifier, beautifier. You are my beautifier, you make me shine, shine.
Unawapenda wale wakupendao, wale wakutafutao, kwa bidii watakuona. Ayaya, unawapenda wale wakupendao, wale wakutafutao, kwa bidii watakuona. Ayaya, ah, upendo wako hauna kipimo, tena hauna kikomo, wala hauna hela. Ayaya, ah, upendo wako hauna kipimo, wala hauna kikomo, tena hauna hila. Ayaya, nikiwa nawe najidaidai, najidaidai, najidaidai. Ayaya, nikiwa nawe najidaidai, najidaidai, najidaidai. Ayaya,
you are my beautifier, beautifier. You are my beautifier, you make me shine, shine. You are my beautifier, beautifier. You are my beautifier, you make me shine, shine.
You make me shine, shine.
Nikiwa nawe najidaidai, najidaidai, najidaidai. Ayaya, nikiwa nawe najidaidai, najidaidai, najidaidai. Ayaya,
You are my beautifier, beautifier. You are my beautifier, you make me shine, shine. You are my beautifier, beautifier. You are my beautifier.